ጀባር ፊሕለኻ ቻዓል ከረጋ ድዮ ብሑራ ጋባ መሩ ብሑራ ጋባ መሩ ኢምባደንባር ፊሕለኻ ቻዓል ከረጋ ድዮ ብሑራ ጋባ መሩ ብሑራ ጋባ መሩ Inu gura radio indaha karit balaha kabi rad balaha Inu gura radio indaha karit balaha kabi rad balaha Al-karubati ghalbiga Chayil kukurebayo Rifo, rifo Rifo rafalaha Rifo, rifo Rifo rafalaha Al-karubati ghalbiga Chayil kukurebayo Rifo, rifo Rifo rafalaha Rifo, rifo for rafalaha ano racha qosaha rafat ka yastay hutam bora kuriday bitiga sorruhde chaayli gurada e al karbada kutala al karbada Alkaru baddat kutalaye Ano racha qusaha Rafatka ihaistay Yohukta ambora kuriday Midbiga sorruhde Chaayli gurradaye Alkaru badda Alkaru baddat kutalaye Alkaru badda Alkaru baddat kutalaye mel kutal takada sare endo way ishaada la raacilay ishaada la raacilay tadinta tromel kutal takada sare endo way ishaada la raacilay ishaada la raacilay nafta dakarebo katigarago balaha olokto waxay rabtan nafta dakarebo katigarago balaha olokto waxay rabtan Haradine choklaha anno iqdijaha qaban runta qaban runta didaha chaayl qaban qaban runta didlaha Haradine choklaha anno iqdijaha qaban runta qaban runta didlaha chaayl qaban qaban runta didlaha ano racha qosaha rafat ka yastay hutam bora kuriday bitiga sorruhde chaayli gurada e halkarbada ku taala halkarbada halkarbada ku taala ano racha qosaha rafadka ay haystay xogtaan booran ku riday midiga soo ruxday shacayli gu raacdaye halkarbada ku taala halkarbada ku taala